It's a brand new one by Afro alongside D Skyrock.
Downloaded from westernmusicblog.net.
Denise. Okay, fine, just so
Be my fumani. Masali yani hata unafana moni nezi.
Unilata fela kamoni inezo animufumi ninjewe kono unilatile na Meni fumananga baba feliku nisinya vona neva nilata fela kuyakazeni nani Meni vulukela wena neke pilu yaka nima kifazi fiwa kiwena Meni vulelanga kuli au kani lumela kipedofoni nuka ikatuta hey. Kafati ukakande lumenilo hao nana utuande Ni kwa pilu yaka na ikutuande Nilivizo pilisi ya fani kupunde
Mama muna ni utokwa Musike mwari kuli nika minyandisa Kuba ni mina esikona zeni lata Zemuka toko mama mina nika mifa Nekele kwa vashemi mula tunika yorifa Devi mubiene ni fumananga Vyona nevi telanga fila kutoni kokwesha sifumu Nikufumani wali lato wena mbumbu Yasa nilate limbali ulata fila juju Metu wao mami anitavisanga Mwabe nje zanga inge na leli ya kwari imu mama
Nimufumani
Musa kwe wa malamu yo
Musali ya ni hata unafana
mwani
nezi
Ya luka ni la fasibaka
Imufumani
Yesai
Wali Musali ya ni hata unafana mwani nezi Mwaye na anilake lima shele
Anilake lima shele
Kapamane si fumu seni nani
Fumu seni nani
Mwaye na unifanga fela nachi
Westside Music
Nachi lola
Time.
Not to be, not to go love, oh, I'm sorry.